You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Anything you talk at me, talk at me. Anything you talk at me, talk at me.
Unanipenda basi mwite, acha woga usisite. Na iko kiuno mkamate, mfate ucheze na yeye. Kila moja yuko bize, cheza slow usiniumbize. Style zote zimalize, sote ucheze na yeye. Unarudi nyuma, unakwenda mbele. Tikisa kiuno benga paka nyele. Mizuka kipanda wepi ya kelele. Kwenye dance floor, yeah, yeah. DJ, kudusha magoma kama yote. Nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ, kudusha magoma kama yote. Nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ. Watoto zuri kama mimi, wenye viuno kama peni, wana kuchora kwa pembeni, wana subiri tu kwa ita. Oh yeah.
Rewind.
Bend down. Cheza.
Kwa majo.
Hey, cheza, angusha moko moko. Kuna wavini ni nakanga moko. Iki kiuno peni na sio kokoto. Kama weki beteni pizza kushoto. Unarudi nyuma, unakwenda mbele. Tikisa kiuno benga paka nyele. Mizuka kipana wepi ya kenele. Kwenye dance floor, yeah. Mr. DJ, kudusha magoma kama yote. Nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ. Kudusha magoma kama yote. Nataka kuruka mpaka kuche. Mr. DJ.
Anything you talk at me, talk at me.